Olukandagalwa mwoba luli luddawa kimanyi lukyebase pawulo nfa obugumba okukasa empeke ne zibanga empeke zamufuukira emmere ngubwazalazala dda mutala ku mutala leero ningubulo nyaba zawuliddeko zinaba
kuwulidde pawulo kuwulidde
fane mudeko nta byange
atonjira amazzi
ntanga kwongera
nawe batonjira amazzi wabula basajja
ndifuluma
olabika katoyagala kunneefuulira saawe
ngwaze tunatyendeku tunaanywaku lwena
wetangira gwani pawulo bukyoba tambula abakazi batyabye kabusaani luno zesunga ngulu nsabye simala gakuta nemeddeko no munnange wano bwaŋŋamba otya bwe wali onkwana wansuubiza byakyoba bya bulimba wansigulira kyondeko ti mu bbanga kane gye nnava siyinza kuddayo weegonza lulyate kati weekakanyaza abasajja mwabaaky okwefuula laba bwe wansubye obufumbo bwange kati ofudde kapiira bwondingiza ddamu
okeerera gwani
kuggwa mazima ddala lwaki onjoze nnyo n'okuyitawo
oyagala nkoleki
mbasabya siriyasi ntuula oba olyawo nnakuzaalira
wakugwamu twali kwekugamba bwe wabadde nni
kyonsesa naawe yabakazi mwabaki n'obuteraba nga nno bampulira nti nawasiza gwe ate eri eddaluuli ba sitandadi ate buli lwontunuulira oyongera ku ntama genda noonaaba engeregeze ndeka abakazi nze ndabye bangi tebakyantomeza ntwalawo ebinaddemu okulya ng'olwo nkeera ku makyambu nkwasa funemu kiimu third hand poor quality obwo obukodyo bwoleese nti olemerako butwaleku okuli tebukola yobadde otya
sinnabaseba te bwoyogedde nenfuubuka ha tuza olugave nga yemondo omwana wa ssebo ani gwejjiisa n'otamujjula kubigaana wano omunnange bigenda mu mbuga ani gwopaaza n'okyawa otyo wakiri nkupangira aba operationi gyolina emundu ne bakulirika ekyokunkyawa sikuganya nekolobodde akajegere na n'okungatta ebyo byonkozesebo binyiziza mbiwulidde njagala emitwalo mwenda beyayengoye zabuni wa swizi gadi mwagala naye bwonoolemu okubingatta nga nkulaga faya nkuwadde yakaseera katono
kazi wansabyeki
kungatta
kati kwatiramanyira kakwolu
lwaki onkeezaako sabasaba y'omumwa
okwo gukulinga bwe weekolera ebyo bikukujju byalaavu byambalira nitwala omujulungu gw'ebivaavabi anti muzunga nnyo nga munoonya ebyokufuna mu basajja mu ngeri ezo z'okuwambula weefuumuulira ki nga ne laavu yeebowa nange wansina sibya mpaka onsanze ntunula babalala tekigendererwa kyakungula mu ddiya banange owebbanga otamuwemukira bukukyaka otemya
ndabye nali nabiryondowooza ensingazi nejjusa ekyanzija mu ddya lyange ng'ate ebiseera tebikyaddayo laba omusajja bwafuukidde wabula nsambye n'okugulu kunnuuse munnange tewejeegula olina amakatuula ofumbe tolabankana baalugera baatuusa ntyakusigula takugula ekyo bwekiri laba omusajja bwambooze naleka enkota nakuntana kiwegu gwansinga laba obuswavu bunzigiridde kogeddewo n'ebyokwebanka nabimaze njagala okwetonda naye nekyenfunamu enjawulo ntono
wenolebera
kati nze ndagewa
ebibuuzaniebyo
ngoberawa
omwejotoaaaanoneta
kati ongoberawa kale mama
nsindira muli
kati nze ndagewa
wenolebera
nze kinkweko gwe wampalaabanyanoneta kati ongoberawa kale mama
nsindira muli
kati nze ndagewa
kati nze ndagewa
ongoberawa
wampalaabanyanoneta
kati ongoberawa kale mama
wamwejoto. mani
Matinze ndagewa
Iwa mujoto mani
Ze chimpeko Bwe wapalaba nyanoneta Katongo mina wa kale mama
Weno libera
Matinze ndagewa
Uyuza nyibi
Ongo mina wa
Iwa mujoto mani
Bwe wapalaba nyanoneta Katongo mina wa kale mama
Msindi la muli
Matinze ndagewa
Weno libera Sindi Ramuri
Atinze Ndagewa
Atinze Ndagewa
Ongobera wa
Ndagewa
Ndagewa Katongobera wa Kale mama
Iwa mwejo tumanyi
Atinze Ndagewa
Iwa mwejo tumanyi
Zechimpeko www.mp3ugandanmusic.com